Ɗoyo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde alal bare sappo lewru mars sappo je yamde jabbiri maslimaji chapande nay e joyi der maison de la presse pamoko jottino no do kabaru jidi yumar way gallo fikrabo competitivité kanko ministre kumido kabaru yalbi mali fu anan dar damal gotal gel tar damal gotal wiyama o wonno banja karato yidi to gubno tirto dana amasa gude yalla dabere jidi kan fiyeton o do wattu Amadou Ayya Sanogo kanko yimbelbe o hayfidabe seriyama o yama jango kasen wattale sappo go lewru mars ndu cagal ko dum bortina cile kurde roobe le lojabe gollonobe ko he muden le ko warta ko kambe dubbe garanbe kuncene hore jeelon be kan e kintirede golleji non be kollitir do dido kabaruji dokkadi kenyen wakande botma be joyu do roobe o wadde le nokko di won sembe kabaruji dimi jogino do kikidande di bismillah modon e hedate ministre kuminodo kabaru dewrutal bibbe malifa nar damal gotal jeltira damal gotal wiyama kenya mo wonno kono dirtede banja gara o yidi ton e gubeno dirtode dana amasa gode le ndedo ngalure le majjunbe mbi yogay halaji di funjo wiki wattu jono tid allahji di non gori le wud le ndi kany hon hani wadirede yalla basiji kuna kule jali ni kon dala le odo nokku yogay tekki titobe kay kulitidi yordo do kawri tan wawi dajo ko nafi jati mamadou samaseku
tubnisre devral turn hultama wiide gal do kawrtal yo bangal huntanglo hore tobbe yogaje gonde le hejo golle lamu o bangal hewtagul jam e devral le wuddulede ndi gubal dana amasagu holiti jabani ndedo dabare ka dum fufu tawede be holti wiide ana tiidi jam hewta le nukuji di suni lamu o wartali kaddanna mamduzu gujjankile kanko yubino golleji le gubal dana amasagu
lami do soldat se en leedi ndi hala mudu ana labi o wihi lamu o je deranade denagu jamarnde e ko jogi kasendu tawtande tiddala o jogolal sabi won on je en goldidobe jihadiste en gujjobe hakkilaji civil enbe e be kanna jamarnde jaban ko beedo yimbe wi fu be woni waybe gelle haabe ni
beraade dun dun ko buri hewde malinkobe hewbe na cikiti nafaka kawrutal hewtagul jam le wuddundu ka e wi kanko sosiolog lugotodo ali tunkara dedo kawrute na heddilataade dabareji mbawdi nawtarede
gonga min baba yaade cagal majjum sabi fay soldatien jogibe sembe e kaborde wawa e fewde murtireji joddagol so halda tan woni kaborgal nafowal anniyaji pamadi ana wawi juhude sanni yimbe be ga faame tan wiide wala fuddatul bol momi jogi hande so wana dum
mistin wiide ngal do kawrtal hakune ministre dewral e horede gubal dana amasagu wadu tagal martinul kumpa wonde premier ministre o fusugol kala gube gonde le wuddu leedi ndi
kambe yimbe la gombe to banya garato be bibe gikini do hen gikke lobbo le majjum be yirdo de kawrse na hani wadde yella jam e deedal no warta le nokko ndena gudu hebe ton kedden kambe yimbe la gombe banya garabe ko be cifi do hen do faccitango ali sisi
Minka e juude an dum e hunde moddune sanne le golle honto dirgol yimbe bide domno dum ko boyi hande so mi jibbe hedde jam so ni wana so mi kaldi horejo kabotobe habbe Yusuf Tuluba ana tiidi sanne so jokkini joddagol mako so halda yimbe dum ana wawi waddude jam hakkune kredoji sabi habbe ana hedo sanne hala Yusuf Tuluba li hakkune fulbe du se ku boli hala mudu ana heda sanne so yidi e bedo yimbe be kali hala jam mi de miri hal mabbe ka ana wawi yaade to wuddi ministre o hore dati mudu warde do yihi ko wadi ko le nyalat ngarode so Allah muyi jam wartan le kredoji di fu sallam
ido kabaruji fu do mbahib di do beme am ande kanye page Facebook e compte Twitter studio Tamani habude gube de lefol sa hengel yimbe le chaddobe wiyama be neldi yimbe le wobbe kasser ko yaad soldat se udnoro e teme didon le lefol hakkune Mali e Niger kanye Burkina kedol mudum gongol ton wakkat jono do gube de gonde burde fu Dakar mi citeden widdi do anniaji bamonoma le ko jabbino ko wakkande be gaddo botuma be le 15 lewru fevrier hakkunde president lami be leede le G5 Sahel Emmanuel Macron kanko noddirten Amadou Ayya Sanogo yimbe le bo hayfidabe be wiyama sariyama fuddi tan jango do won do bamako do 15 lewru mars ndu mi citeden wiide ko wiya fa sariyama ko wadali noga e joy lewru fevrier jabbe non dum hebayno wadde sabi de yoga e dum woni magistrat saratobe wiyama won pettabe yaade le nokkule godde kasen be an be kala e fon ko lati so bortin dum won sariyaji di le ko jabbe no ko dum altinere jabbe non de wattu jono kambe yimbe le sakira mudden keddi leyi bonandaji di Amadou Ayya Sanogo kany yimbe caɗele sikkita wiyede kañen gaddum be biye domti sari o wada ko yaawi fa kemen famtar kedden Mamadou Sama Seku
oro kiti kandu wadare nyande alkamsare bantinama nonno cili kewdi goto sabuji di holliti suudu seria wonno yeddugol seria le tongande dunke en bangal tewuji berusu en nogo ego madraji kewdi heba fi lawul fadde amru aya sanugo be haifidabe njupite fadde nyande kiti le hitande 2020 so bangal bantingol kiti chakite o ministre nda hultay fi sabuji mudu tawene bi abuka en haifabe be yo batte egengol nuku golle magistrat en gabe be di hultine dum hefa be fuf na gonno le suru seriandu nyande alkamsar noga jolir fevru yabidundu ka non bangal kureji bereruje mbé be hulti wede fay goto mabbe wala non fey le jonde yabidende odo kiti keso o wadi lebi seden tiagal kurita samindo lamu ibrahim bokar kita wattu lewru out hitande 2020 heba dun lanno ko e mun en tama odo kiti o na heba wadede
wattu jono kambe yimbe la wombe to beera to malin ko be nyongitibe gombe leleedi murtandi be bebe jogiti dalaji ko nayidi bangal ndiyam be bi dum wara jonte nyaloma hande no ndiyam be jogiton ti dalaji mudum le o do nokku kanko no dertet Abdoulaye Aziz Ag Mohamed Lamir suka wombe to be wi ko lati sababu mudum yo pompiji mawde gondi ton di won ko boni e mudum keddan ko sifido hen do faccitango Ali Sisi
le kan do furajiji jegon wondo di do furajiji ni ana wada ko wawi won erji gondi to dimi pompata ndiyan dan won erji goddi gondi to dim yoppata ndiyan dan doga torolindi ndiyan dan nokkuto haani dogude fa yotto le tiyo ngai kandi yaltinde ndiyan dan di woni bonnaadi sabi yimbe be fu won julande de be ngadi hin bawdi waddande be ndiyan dun sabi so ndiyan dan hebu gol mudu ana tiidi ndiyan dan hebu gol mudu wana ko foti e jode homo fu dabara goto gondo he oni woni homo fu daro darne mudum be nangira sobe odo tidalla
wattu jono en jaran bomo ko do kassen dum won kambe roobe le wombe leedi meden dibe puddi batu mabbe roobe le hono gollonobe ko he muru en le majjum faabe jewto yalla hono be kan hokkirde hakkilaji mabbe di yiroobe le wobbe dum won bandira mabbe be gondi le no kule den tagal mudum dum be bibe ngaram be jengen hono roobe le lojabe wombe leedi meden no kanni famirde hono kabaru golliji di gordi fa kebe famtar faande kebe Mamadou Sama Seku Ali Sisi
to tondral haklaaji di nawi non do tielaaji di jogi rewbe entrepreneur en wi mabbe yalla e be keba yamroore jo inde gollirde mabbe be njian si tielaaji fuf kedana am sotu jallo goto yimbe le kawtal ngal
alors le di malindi dabbo jido gollande hore mudum fu ana yati dalaaji mo goto e tiidalaaji di ni ana sabu ko dabbo darne mako ana waawi yere nokku goddo ko wana laataade hore jo entreprise idum waawi laataade tiidalla bangal jawdi dum ga hikka mudde miili idum wonji buitaade hitande fu san ko rewbe be motta jide joddoto so halda edum wawi hukkudebe hakkilaji goddi mawdi walludebe hebande dum dabere
so bangal ministre humaninde jawdi de holliti wiide na landinani fabade rewbe hebo miijo uritinde gollirde ka non be do arribe be anditi jati wiide ekittingol woni nuygal bangal yirwere de do gollirde de kedana demba tunkara tendino woto ministre humaninde jagu
dum fu dum wana sabi hebude jawdi satu atawa ebe kasindine jan ebe kasindine faabeede ebe kaani tewtude andude hodo woni kontagol hono luumu wordi minen mine paaboobe e do ko be kasindini e mudum nado kasindindo e jande fayso a hokki dum kalsi wala ko nafata
be daade be roobe entrepreneur be paabotoobe jawdi e golle fuf bami hala yalla humpitinde famminde jamarande do sifaaji yirwere gollirde
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekrab de lo ne le réseau ngaji to en pubiran nokko no dete sikasu yan wakande yamber ma 8 mars wat an notonde roobe lo wonbe tobe be tottama do wono mobilaji di docteur en nawteto ko no dete ambulance ko kanko député kidimo no dete gettum sanogo kanko wadi odo golle suudu fu minde kabaru cialalle odo nokko be bi dum faabo tobe sanne ko nayri bangal buytude maye maye sukabe kanye roobe le région ngardan do burem do dum won su docteur ro wondo tondo be bi won yimbe le sikitaabe wiinode ana tiawno nyaaw ciewdo yurbe le nokkuno dirde sinkay idum le lamu almustrat jottinaabe ton wattu jono dum woni be gonde jewtaade de yalla dido nyaawuji be chaawina mittite dum wiide le ko dabbino ko lamu wi nyaaw o heba eno sembe de leedi meddi ni kaddo e tayde fu wadino dango fode jamaande le ko warta ko dum be ngara fukude pese si urute ngardan faado banamba do ko yaati yimbe le noko yom gotnaabe wombe le commune nokku no dete do madina sako touba koro kiba kanye e banamba kanye gonde wadde ton bato muuden ko ni faana mudu fa pammine no ko nayri bangal sariyaaji kanye ko nayri bangal haddeji mabbe fa yotto kambe du ko be kanne gollude hakku mabbe kambe e laamu won wondube lenade o do gol yo fedde no ji jakkoni ya do tougorgal fedde dum woni ambassade leedi suede wonde li leedi malindi sekrab do katel kiki da hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade heju jamen di do kabaruji foro bay hebdude do beme ande to dum won ngade www tobere studio tamani tobere ngadon ton org no noddi o do numero mere mere mo andudo on numero via mo 37321 fande fande fe no ko nande do no do e ser yewtre meden de ana wodi wassalam